chitoke abaganda bagera n'ogutateganya teguza nvuma wabula abanyumya nakozonza nnyo musale waffe n'amayinja n'okubwa tewannevuma wantetenkanya bakare wanfuna kati omukwano gwaffe guli mu kiya kyewomanya kati tuli peya kebenjala eri kakutiya ndisigala nga nkuyita diya omukwano gwange nawe Sensei.